con sagale americane. Sagalin America sambata fi dilbata galgala ke sa sala mafi walakka jalkabe amma sa'ati saditti metrbani diddami lama diddami shani soddomi to korratti Washington DC ra saganta afan romo karata atlaiti din tamsasu amma jalkaba akka multani oddo da sagale America saganta afan romo saganta kenya harra gaba sale da fi koppile turban darbe tamsasa anke sa filanne irade bine isin agesi suda fi kinde fameta karsin ke sun mesu an da fukadu murudati amma to mur saganta kenya ti nuwali da katurtanu isin afera amma koppi kenya isa jalkabati darbina Mana manta ortodoxi tawado Ethiopiati angati papasota haradi damija mudu nisani tibana dubata mature. Patriarki mana amanta ortodoxi Ethiopia mudamni kun fudata man kabuje chudani mormani jiru. Barsisa dakon Daniel Chala misensi kore kendesitu mudama harakana mudamichi serafi sirna waldicha kan ordofe. Gafi yero era dafi gafata mature fi dubati ambifame fi debi kennufi kantasi fame da jechudan VOET imani jiru. Kan modawiti Dimakan rati kopi dabalata kama.
Akka koreen qindeessitu dhimmicha jiranitti ka mana amantaa ortodoksii tawaadoo Itoophiyaatti angafoonni papaasota arawamuu danii jiran. Barsiisaa Diyaaqoon Daaniel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessitu koreeti.
Mudamni laatame gaaffii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaaf uummanni lafa garaagaraa jiran naannoo garaagaraa jiran gaaffii kana gaafachaa turani. Uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa. Ummanni Oromoo, ummanni Guraagee, ummanni garaagaraa gaaffii kana gaafachaa ture. Gaaffiin kunis afaan keenya naa barannu, afaan keenya Waaqayyo naa waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaaffii jiru ture gaaffiiwwan jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoon abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaaffii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garaagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'ee hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifame. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80 haga 90 kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoota abbootii muudamaniidha. Kun immoo gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaa isaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu wal xiqqaa ta'e miiliyoona 10 ol kan ta'u otoggaa 6-7 hin guutin gidduutti. Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraatis akkuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daaniel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garaagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessinus deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Patriyaarkii Waldaa Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii Waldaa Amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seer maleessa jedhan. Ibsa kanarrattis bisooma qudus Abuna Maatiyaas Qadaamaawi muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhaga'ame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daaniyel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanicha bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee miti jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaaffii uummataadha. Gaafii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garaagaraatti haasa'amu bataskaana ortodoksii iddoo lamatti qoodanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. Tole jedhanii ta'u muudama abbootii kun godinawwan yookaan aanawwan. Naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e salphumatti gaafii ummataati waan ta'eefi gaafii ummataati deebisuudhaafi kun kan ta'eefi wanta sanaan ala ba'u homtu hin jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaani akkuma duritti itti uffachuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kan awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti tiffu sunis akkuma turetti tiffa.
Injiner Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kenna jiranitti dubbii himaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Inni kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu. Bifa seera mana kiristaanaatiin deemamu kan qabudha malee bifa akkasitiin deemamu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaatti hundinuugaa gaaddisa seera mana kiristaana wajjin wal qabateetu akka deemamudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodos hin aallee rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu. Irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoon ta'e.
Injiner Margaan gaggeessaa olaanoo mana amanticha namoota naannoo muraasaatiin qabame dubbii jedhuufis yoo deebisan gama amantaatiin abbootiin warri muuda gaggeessummaa fudhatan saba hundaaf kan hojjetan malee kan filan miti jechuun deebisu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoottan shan keessa gargaarsaan jiraachaa turanii rakkoon hamaadhaa fi saaxilamuu isaanii Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaa rakkoon jiraachuun isaa dhugaa ta'uu isaa hime. Sababni isaas gareen dhasee socho'u inni shanee jedhanii waaman waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana to'atee waan jiruu fi gargaarsa uummata biraan gahuudhaa fi akka hin danda'amne ibseera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dhahanii hojiiwwan misoomaa fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jechuudhaan Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sahaayi Daamtoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama rakkoofisee tarii bara kana waggaa lamaan kana caalaa hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda citu isaati. Sababni oomishni adda citu immoo sulula laga Mugar keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee Guyyama Mararee Godajaba Harreeree Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana durayyuu sulula gammoojjii keessa jiraatan yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaadu keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutummaa guutuutti dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo bakkee geessu waan roobnee jiya sadii qofa roobee isayyuu bakkee dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuu hin dandeenye dalagni kun karaa nyaatatti waan nyaatu dhabanii to'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemnu hin jiru nuyi jalqabuma iyyuu eessa deemnes deeggarsa baafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baaneetoonii namatti baaneetoonii kadhachuu wanni nu gaafan hin dandeenyu waan ta'eef amma akkasumatti jiraachaa jira handhuunis du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Gaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaanitti gadi akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. ala kasihin jolle kenya sebarki sanya kasi tijelasa turwe amma ofi huwan ma guma biaru marobe sani sanya gadidar bannu gamnu aldi digar satu zinis nurra da abate malu mama kesa jira baka huwan majuruf jirra jinnu male mfata da halim kesa jira
adi shafet dabalun gammo jinge esa jiratan min ana gada kofa kambikil tuta u ipsudan isa yu barakan sawabara kuna genyatin yesin sanyi wan nargamnef laftis hing otamin lafa bahira jiran bulchan ana ya ya gullalli obu daniel sabsire rakon kun jira cu ibsudan sawam ni degga sikun addan ci tef rakko na genya ti jiran
tani ti dan merga gama to san katana san modi na ka bate ji munanno san se ne gargaru nan de nya ammati warani shane ci ke sa zuci adu na bi sabaz na guya ta nu ti modi na ka bata ko na genya ci ma ke sa jira kaum si buddan kana male oni mata umande kan te nya mata kana gargaru rakka de biti rakonto mata san imarisi na i jarra Jenisnya jarut, kata itu angkana dekatkan harga curi, no alam jenisnya curi. Bida mana rumah, bida mana, karena kan boleh mudina, rakokan apa lain kena, akan mutum mati setiap fana budati kena meti dia mawajra. Orang sakit kena teror bapa kesat, apa lain kena ini ya.
Organan biro komunikasi ni nanu orang mea bohai luar dunia, kejaran itu rakona genya mudatin, lamili godina li orang mea dada rakof saat lamani rujuk cun ibsanim.
Baka gara-garat, awasin pajajulah kanargan ugurera, gababaya kan. Dan dalam tasis era jurunsa akan mencau tasis era humi soror kisahku. Rafis kambu kajira, kainsan kambu kajira. Isangkun gargar sabar garuca. Karena tuman hunda benda ujini akasuma sawas ini garagaras degar sabar baca atau tasis suka baca. Rakuk karena kisah bawudap wajinat apa cumur kisah ramte halakan ini kami ya demuk.
Jatuh nikunye rakun negenya format akar gatugah cun. Mautumaniste umman hankinam nanya thamudatif. Kabar mata nif gafatan irom. Dubihima warana bilisumma oromo idla adunya oda tarbi himanna motuman hiro addadda trakoga kabuf. Warana kana itgawata matasisu kanifulan nitawu ipsaturu sani niyada tamam. Ienya kana dabbat motumota gamtoman iti agency ngar garsa sawabra kone genya nanno oromia godina li addadda kesati mudate jurun lakosi namota gar garsa namoma barbadani dabala kajur ipsunsa niyada tamam. Gabas sagali amirkati sahaydamto finfinirra.
Kan ordofa girtani sagale America sagantafa normot Ethiopian yero amma rakkina kima sharafa ala akka kabdu dubbatam sharafni dollara fi birri kamada banki fi inni ala walirra fagenya heddu qaba rakkina kana fo yesu da fi malgochutu barbaachis gabasan VOA gabra mikael gabra medine ogeso tadi nagde fi mallaka hazu fi sudani gabasni koppese fala rakkini cha irratti wanjedu qaba walinajakas Walda oge suta di nagde Ethiopia ti korata olana kantaani Dr. Adam Feto Waggator bataman dura gatimbri Ethiopia to kofi Gatim dolara Amerika to ko walkita akata edubatani Adem sake sagaru birlinga debu e dolari olka uisa himani Yeru amma gatim sharafa dolara to ko Mana banki ti birri shantani afur iye muta u Banki da alati dacha akata ekan dubatani Dr. Adam Garagaruman sharafa kambalacha ademe fi Lakini chasa di nagde umame wanjirufi akatae ibsani.
Ndemunako bazanyo kubrana marindo ina ekonomi. Bazanyo iso haidani mikatrao. Mestu kagmashu ndamanu sustegame ono namerto. Ndiuno bazanyo agar genzawe
Akuma beka mudi nak dengke nyekonar angkan dursa mudam. Kanu jeta kataru, homisha biyeti walakada olte kan argamu, kununsi syarafalas kan argamu, kotin sara wantefi, yerora waljijiran dolara fibri akal abata intane tasiram. Sanarati dabalut anmo harkat ala dinek de rakina chasa kabuda. Kangara alati erginu, homisha jalkabati. Kan ala galchinu mo omisha kali wante evi kusa sharafa la kenya wan hirusuda. Kara kananisi rakina chasa jinegdetu mulata jechuda.
Bankota fi gababira giddu garagarumman gati dolara jirachu irrati kan wali galani oge sifa inansi obbo yasufu warkuzafu. Rakini chahi kun kandanda amu bitla kurgurtan sharafa ala yo walabata eda yada jirukabu.
Yezalek eta malusu. Ia sekitar untuk khas mengkawal madam cahaya cendongji.
badinsa ni yeroo dheeraa keessatti fidu dandhamachuu dadhabuu keenya malee akka ogeessonni dinagdee jedhanitti falli waarii qabeessa ta'e karaa barbaanne herrega kaapitaala keenyaa walaboomsuu qabna. Sharafa doolaara walaba gochuun yeroo muraasaaf miidhaa uumuu danda'a.
Kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuufis obbo Yesuus Warqee yommuu deebisan.
Legitimate lohone transaction dollar ስትፈልግ dollar ማግኘት መቻል ምንዛሬ እንትኑንማ ፍሬ ማድረግ ማለት
ጅጅራ ማለቀ ሰረ ቀበሰተ ዮሚዩ በርባዱ ፈዲ ሸረፈ አላፍ ቀብዱ ምን ባንክ ዮኪን ወረን የየመቀበን ብረደንተ ጅጅሩ ደንደው ቀብዳ
ኢትደበሉ ዳኒሲ የሙ ቢታፊ ጉርጉርታ ራውቱ ሰርነ ሰረ ቀበሰተ አከጅራቹ ቀቡ ሂማኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ
ከታው የግብይቶች በስራቱ እንዲሄዱ ነው ምክንያቱም ይደልብ የሚለወጥም እኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክሩ
ቢታቢ ጉርጉርታን ሰረቀበሰተ አከስርናን ደሙ አከበርባደቲ ከንጅጅሩ ተውስ ሐለሰነ ከሳ ነሞኒ ደንታሳኒፍ ዋን ሰራን አለቴ ሆጀቹ በርባደን እንጅረኑ ጀቹን እንደንዳሙ ዋንጋሪ የሙሆጀቱ ሙዳ ከንቀምን ተው እንደንደው ስርና ከነትል ማሙ እንደንደው ጋፈታ ዮ ወንቲ አከና ዱፈ አከሚን ድረጣ በና ወንቲ ጀዱ ድርሰሜ እትያደሜ እርጋ ስርኒ ቆጳየ ቦደ ካንተው
ካናን አላቲሲ ቢታፊ ጉርጉርታ ሸረፈ አላ ወለበጎቹ ዳፊ ኮስኒ ሸረፈ አላ ቢየቲን ቀብዱ አብደቂሳ ተው አከቀቡ ኢብሰን
ፍሪካ ደረክ ያው ሰው ገንዘቡን ይዞ ሲመጣ ዶላሩን አቬለብል ማድረግ አለበት ሊስት እንደው ለጅትነት ለሆኑ ነገሮች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ
ወለባ እርጊጎቴም ቦደ የሙ ነምኒ ማለቀሳ ፍዴዱ ዶላር ቆጴሱ ቀብዳ ከነጎቹ ዳፍሞ ሸረፍቲ አላ ከን አቲ ሐርካ ቀብዱ ቢታፊ ጉርጉርታ ቶርበንቶ ቆቆፋፍ ከን ገርጋሩ ቱ እንታኒ የሮ ደንዳሜ ወጎተኒፍ ዋን አላ ዋን እቲንገልቹ ስደንዴችሱ አመተኮ ዶላር ዮቀባተዳ
ኢትዮጵያን የሮ አማራክነ ሸረፈ አላ ያደሳ ታየ አከቀብዱ ከንዱበሰኒ ኦጌሶኒ ዲንግዴ ለመኑ ፈልየሮ ገባባ አብዲጃር ሚያሌሊቂ ከነኑራ ከነገሙ አከታይ ኢብሰን ዶክተር አደም ፌቶ
ከያሉ ነገሮችን መስጠት የሚቻልበት ሁኔታ ያለ ነው። ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ። ያንን ነገር አስፍቷል ወደ ብሔራዊ ምሽግ ወደ ብሔራዊ ምክክርም ይሄድ
ሐለወን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንዴስሱቱ ጅራም ፈከኛፍ ወሊገልቴን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሜ ጅራ ዋንሰና በልጢሰኒ ገረመሪ ቢዮ ለስታት ኒዴ መጀደሜራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፈ አላከኛ የሙደበልሞ አመተኮ ረከሱማ ብሪ ሐንቂሱ ሊደንዳማ
ጀዳን ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ ገመሳኒቲን ከርካንፊኒሮ ከፈልቲ ሊቂ አቲቦቡቱ ካራወሬ ሊቂ ከነኑቲን ታሲፋሙሲ ረክኒቻሂ ኩዳፊ አከገርጋሩ ሂመን
ምናልባት አሁን ያው ጦሩ ቆሟል በሚል ምናልባት ካለፈው በተሻለ መልኩ
የሮማ ወልወራንስ ዳበቴር ዋንጀዱን ከንከራንዱራ ቢፋፎ ያቴን ኢትዮጵያን ጨራሊቂ አርገቹ ኒቀባትታ አብዲንከኝ ጉዳን እሰረጅራ አማ ደንዳመቲ አንቂሰልቂ እታንሴ አማ ደንዳመቲ የሮ ከፈልቲ ጤረሱ ሰጣን ሰሙ ሊደብለታ አርገቹ ሰደኑ የሮ አማ ንወርባችሱ ዋን ሰደን ከነረቲ ዮሁጀቹ ደንደኝራ ኢፍቲ ፉለድራ ከኑቲ ሙለቹ ደንደው
ረክነ ሸረፈ አላ ከነፍሩ ዳፊ ገቲ ድሪ ገዲቡሱ ዳፊ ያደማ አከጅሩ ከንዱበተኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ እንዲገሩ አከፈለታው እንደንደኝ ዱበተን ያደከን ረትከ ወሊ ገለኒ ዶክተር አደም ፌቶሲ ገቲ ብሪ ገዲቡሱ ዳፊ ሰበባውን ከናንዱረት እናማቱራኒ ለፈረት ጅጅረማ የሙፊዱ አርገሜ ሐቀ ኢምቤግኒ ዱበተን
2011 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበረ። ከዛ 2017-18
አከለኮስ አውሮፓቲ በረኩማላ ማኩራቶኮ ህርኢነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ትሬ እርገሲ በረኩማላ ማኩራቶርባ በረኩማላ ማኩራሰዲት እርጊ ቡልቺ ዛራን ዱፌ ቦደሲ ህርኢስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ቧይም ቡብነ ጀቹን ዘንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaa fi deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e miti jechuudhaan Tiyaanaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'insa hiika qabeessa ta'e fiduun ajandaa keenyaa kan jedhani Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaa fi yaaliin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga Keeniyaan sagantaa baqattoota biyya isaaniitti deebisu bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaanii irraa baqatanii turanii 1,085 biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaa fi itti fufe kanaan kan ka'e lammiileen Somaaliyaa 1,000 lakkaa'amanu gara mooraa baqattootaatti deebi'aniiru. Akka gabaasni Juumaa Maajaangaa jedhetti baqattoonni kun ammas rakkinni gargaarsaa isaan muudatee jira. Jaallanneen akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Halima Omar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa keenyaa sadadaab keessatti dhaabbata keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattoota akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiin isaas Keeniyaan sababa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyyoofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halima gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqatti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Walaayi bizeeyi itti dhufu sana duugnee itti dhufu sana ilmaa isa waxa mar dhaqo baha mar.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miicuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 qantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. and let's hope that this year the rains are going to be better. Let's
rakkon so chu mata kanunda sababata ajiru akkerra to abdennu barakan roobni foyyan akkarga mo abdennu barakan namon woli tubin sabi yesani ke sattu umede suran dangabe yakani tichana kanjirra yanu yokuntae bakattota duru do kana gani fala foyya ke sejiran angabi yesani tdebiu dandanitti qiye fanne de gesogocho akarende yo abdennu
sagantan kenya bakattota fedi sani garabi yarra dufanitti debi suf qabdu sila hala bakattota furmata warate argamsi sufi muddam samora bakata ke sat uma musalpisani gargaru kayadame tuwe garu kannen debi ani garamora bakata tdufankun lakko sisani safisan dabala fi olana wante kannen dimmi kun ilallatu tofta hara argachu irradebi ani yaadu qabu jedu hayyon
kun sagale america saganta fan romoti China ministeri imma ala ishe hara chingange dienya kana Afrika ti ergite jirti. Diplomatin China olana ankuni Ethiopia dabalate biyotan Afrika shani dawataniru. Chingang Afrikan akadurewa lansone biyotan litati fi Beijingi irrati tasifamu tae furatamu akka inkamne chimsani hubachisani. Dimma kana rati gabasa Keith Bartleti Johannesburg ra ergite tigistigamme akatanuti kopesiteti.
Beijing ogota dihoda asitti projecti burale misoma ardi kanaratti kara projecti Belt and Road Initiative jedamun bajeta guddara madde hojjecha tijir kara biratin tintaltonni akajedanitti United States walitti ufenya Africa wajjin qabdu anamma China qabdun walqitte gochuf tattafacha tijir jiamudde darbekesa President United States Joe Biden walgehe ogantota Africa Washington itti qopessan ministeri haja ala China tibba darbe yero Ethiopia dawatan gabas ni kara televizhini motumma China darbe akajedutti China Africa ke setti America walin dorgumatin jirtu
African kambar baddu gamta fi tumse male wal dabde wal durad abanna miti nammi yokan biyi kamiyu biyota yokan ummata Africa dirqisisuni gamatokko akka qabatani gochu fi mirgankabu
Dawanna sani Ethiopia ke satti shin edugala ittisa dukubota daddarbani dollari biliona sadde taman qarqasa China tin ijarame bansisani dabata ittisa dukubota daddarbo CDC Africa ti Quatant and Paul Nchoala akasidan.
Chingang's visit sought to send across certain strategic messages.
Dawannan Chingang erga wonter simomurta ani dabarsu kambarbade yotau. Inijal kabam harigo China Africa tasgabaa roga heddu kan qabu fi halagarin kindae tawusati.
Chinga wanna sani ke satti African Mana marina genya motumota gamto maniti, tesor abbata kabachuk abdi, wanji ukasusani, gabafa maturir. Kanalach se durata an gamta Afrika, Mosa Faki Mohamed.
Ardina Afrika jiratota bilioni tokofi kabti sadifi biyota misensa shantami afuri kabdu misensa bulchinsa edile kanafi misensa dabata manamare nagenya taufi mirga kabdi
ministeri biya ala China kuni dawanna Ethiopia boda garabeni nifi Gabon kalimalan yerota u kuni skyo China investmenti belt and road jiramu ansila kaikana gara Afrika ihati babalisu kabdu wajin awal kabate tauda tintaltonni anifsan Chin gamana genyatin michu China antate Angolas dawataniru. Achi garabiyya China da hariro investmentitin walk abate chimaak abdu masritti korani magala guddo biyatti Cairo alatti kanijarra majiru. Wajjira wachinsa akasumas surula Swiss dawataniru. Minister Rihaja ala China chin kondal totamotumma masrik ofasodontain ligi araba wajjin walar gudan wat ibdin Israeli fi Filistin akkat umuragudatu fei akka qabanis ibsaniw tinqaltoon akka jedhanitti chin ministeroota dhimma alaa
Sagalen America sagantan afan oromo galgala keessa saati lama walakkaa gaajal kabe amma saati sadiitti sanbata fi dilbata qophii saatelaayitii daani dabarsu kanarra asirratti raawwata kan isin keessummeessaa ture an bakkaadhumurodaati qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.